na makazi mama baba na lugazi kazi ngoma buta kuna mkazi mwali na kufuna mkazi kazi mama buta bana choice unochasi tuchuzi mama buta kwe samaji mwali na kuwa wamanyi achonze chachuzi ngakunuma nekole nyo mabuta umula sanolu sisi vanenjala ngandi kupambana hata nevisera chavina ukubuka mtu amanyi ngalina chimanyi wande ndizi mbaka lina kanjira mpaka saa oh my lord baku sente bambi oh my lord koyo kuwa matafali ya kumana niwa Wanna know how much money descends from your soul? When you've never seen.